maneno 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 sipugusi waki talk talk wa knock knock si wasiki hi ifike kila magali kivuke kila bagari kwa pate kabari nipo tayari kubwa bedui mimi no masikini dakima kubwa kadui ataishi Tanzania ni mpaka kagwe na ndui na lichana ganda na vaa gwanda kamwe sibui nitapambana na mafisadi kutwa silali sheria kali rahija wema na kaskari na mleta bongo balali kuhuza gongo kalali nitafungugo wale yofungwa bila makosa wale wastakafu mafao kwa kwatokosa nitafatilia maswala yale muhimu nitaweka nguzo kimara kwenye helimu siri zilizofungwa kwa makufuli vitasa mwenye fungugo ni hasobi nitelewasa Usihanga hike kutafuta usawa Ukitaka mapinduzi ni kujiunga ukawa Vijana na wazee tumejiunga Walimu maskari tumehamia Wajanja wakarusha tumehamia Mwanza, Mtwara Umoja na Kamani mapinduzi ni Tanga, Lindi, Dodoma Fanya mapinduzi kijana ndo zamu yangu so mimi kijana tu Ukawadi babu yangu watatoka babi kocha Na babu sea wenye mikatabo fake watozea segerea Wananijua M4C wanatujua Mizimu yangu hili nipanda ganda nkavua Ukazani nimepagawa ukawankatue 20-15 Usihanga hike kutafuta usawa Ukitaka mapinduzi ni kujiunga ukawa Vijana na wazee tumejiunga Walimu maskari tumehamia Wajanja wakarusha tumehamia Mwanza, Mtwara Umoja na Kamani mapinduzi ni Tanga, Lindi, Dodoma